Chukiza umunda na toke Kuwana bloma stamara usilo poke Buta vitu vyote ila usipute koke Sari yetu bala inataka fura Usipige gambe nyingi kamoja kula Ding ding nana funga mkanda Wezi kupanda kitonga bila ya mkanda Wadana na wamesana Nana pati wamezimu anataka mitanda Ding ding nana funga mkanda Wezi kupanda kitonga bila ya mkanda Izali zalam salam zaki talam talam ham Sita kufanya unatabasam ninge pendo faham faham
Kibega.